mkhulu namandla mjalo wezulu nomshaba sibuke ngatolo siyakhuleka
I did promise prayer this
Chipo wa Mawa bego tenami Izi chasa Masinga jambu linga Chipo wa Mawa bego tenami Izi chasa Masinga jambu linga Chipo wa Jambu ati sando sa
Ukufukekuseni ngesibongo umtjali saphefumula Kwabanye bethu kunzima balitholanga lethuba Namanje inkosi sayidumisa kuyodlamula ithuna Siphila nzima sifika abathakathi abakhila lemkhuba Sithoba balele ibhedlela bakhulela ukufa Sithinta bahleze emajele bengenzanga phutha Ngikhulekela basemkhukhwini abafika imvula Ngikhulekela bangayitholi imisebenzi bebebafunda Sikhulekela abantu besimama ukuthi basimame Thabathe isandla sami inkinga zomhlaba siyinqanje Abanye bakhetha indlela ezimbi sengizima manje Usubathethelele mtjali la kuzima ngaphandle
Inkosi ngiyazila abantu esibabiza ngezitha Abantwana bakho Kodwa ngiyacela Ukhulume nabo behlise ulaka lwami
Haleluya
Mawabe kude nami Izitha zami Masingajabule
Dear God, give me footings of Begela. I might belong to the chair, Babangs of Sigela. Dear God, don't nigger bona by a canya bashins or a bebang and a feather grand a wound. Dear God, bang shutulumoya. When you tongue to them in a funugu bangena like pa, 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 funugu bangena. Dear God, where to from here? Jalang memesa, can you really, really hear? Bashogolo Suzola, can you really, really hear? Hello, hello, yo God, are you there? Back to the studio, mbapindelege. Back to the radio, ngishalege. Dear God, my sheshi tatamanda. Dear God, I'm done here. Ufa, ufa.
Sitaza masinga jambulinga Tipo wo tamba atisanga sami Danza na ibengu
Awa wonsi nemdabeni Tati sesiphila nelwane entabeni Hayi mina ngashiye esdabeni Kodwa namhlanje sifuna eminyakeni Hayi Tipo wa Ongwami sandla sami Weza na Funa nomukwele Dabe ngkona wenziwa Ngipa mandla nami ndime yami ndima Hayi ngkona wayesikina Mangkokoja ngicele mnyango bayayikhiya Hayi Ngicela ungipa mandla Baba somandla nami ngicela ungiphe namba Ngizokufonela nami ngikusize ilamba Uzitha zami sengikatyele zinhlamba
Tipo wa Mawabe kude nami Izitha zami Masingajabule ngami Tipo wa Mawabe kude nami Izitha zami
Ukhulume nabo bethu sulagalwa